Ua le tau vā Jason Day I tā alonga o le Olympika I Rio. O Jason Day, o lo I le tūlanga mua mua o le tā alonga o le tānga polo po le golfa alii I le lalolangi. Ma sa te le le wha moe moe o se tasile nei opine auro e mawai au se talia I tā alonga o le Olympics I Rio lea to e lua vai aso na amataina lea. Nā whaalia Jason Day o lo I eluna pōlenga I nia a fianga mai le virusi o le Zika ma whaina I se pepe e ono wha au popo I le la whana umolona to a lua. O le teimi mua mua le nei I le se lau lua se fulma le fitu tau sanga o tā alonga o le Olympics ua whai ai se tau vanga o le tā alonga tā polo po le golf. O isi ua wha ma mulu mai le golf I Rio o na o popo le ngalawa I le virusi o le Zika e a fi ai Mark Lishman o Ausetalia, Rory McIlroy o Ireland, Brandon Grace o Afrika Saute, ma Tim Wilkinson o New Zealand. O Jason Day, ua to alua lana whanau, ma na ia tā ua o lana whamuamua e ave ilona ainga aile o le golf ma tā alonga o le Olympics.
It was a very difficult decision to make, obviously, from representing a country, but also having to put family first and make sure that's a priority over anything else, more so than golf and the Olympics.